babiri webijo abakulembeze abali mu district ye Bugiri baagala wabeewo ekikolebwa naddala ku ddembe ly'abakyala abaliko obulemu ku mibiri gyabwe ebirinnyirirwa naddala ng'abaami abamu batuuka n'okubeera balama nga bamaze okubaweereba ekimbe ekya Mukenenya. Janet Mutesi ononga kansala akiikirira abantu abaliko obulemu mu bitundu ebyo agamba nti waliwo obweraliikirivu bw'ekika ekya waggulu naddala ku ngeri abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe gye bakwatibwamu n'engeri gye bayisibwamu naddala mu bitundu byeyo. Agambye nti abasajja abasingira ddala obungi beeyambisa omukisa gw'okuba nti abakyala bano babeera baliko obulemu abamu ku bbonga tebeeyinza ku mibiri gyabwe olwo nno ne balyoka batandika okubakaka akaboozi ak'ekikulu yogayoga nga babasize n'ebirwadde eby'enjawulo olwo ne basigala nga bayagayaga.
Bale tukuba ni kainuma, abako tefuga batu alikumasomero, abana batume educationi. Eri abasomesa abana, abaliko ugele mkumibili jaiwe. So abana babatu alitulinena luwelele wano, ngeju yeno, mwisa ni, I mean, mtentu, wali sentu, mkwa ino si, tulinena luwelele. Kasomero kutujumira kubana baise. Na ama tendeke la gandhi gali yo, wea bayo vango, gema gainaba, ntaba kule mbeza baba, ntaba liko ugele, masomero kugaidinga, bakumera wotu wa wotu 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 Mbaba wa zimba kampuni, mbaba zimba maduari lo, mbaba zimba ofisezi. Kate kuna mti waya baingo mtu wango mko sifuwa baanina jajire. Kaine songe mtu hile aina kusete sogo kubitao. Kieno kutuka yoyo mtu hatia kumukolele chizibuche. Batujire maduari lo nge ya enda kubana musta uo.